uthando luvuthamalanga bangazi ukuthi ngenze njani. It's fireworks, 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 fireworks. It's fireworks, 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 fireworks.
Oh, angling and do.
It's fireworks, 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 fireworks.
Oh, it's fireworks.
It's fireworks, 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 fireworks.
Oh, angling and do.
Yabona mangitholi bonus. Ngifuna sizonethezeka. Ngifuna sambe siyophola. Zonke izinto ngizokuswayiphela. Dala imizwa yami yaqoma. Ingabe wena uzoyitshanzela. Inhliziyo yami yakho liwuprobathi. Ukade onondaba bazokhetha. Umuhle wena dala ngekho ufana nawe. Uwasala ngifuna ube isimanda mathe. Mangikuka mehla kongathi galaxy. Uwasala ngifuna ube ophila nawe.
Qala nokubona ma, qala nokubona ma. Uthando luvuthamalanga bangazi ukuthi ngenze njani. It's fireworks, 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 fireworks. It's fireworks, 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 fireworks.
Oh, angling and do.
It's fireworks, 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 fireworks.
Oh, it's fireworks.
It's fireworks, 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 fireworks.
Oh, angling and do.
Uqala intombi yazukutayizani. Kodwa inhliziyo eshwele zifuna ubumnami. Ngilamulele ntombi yakho ngidlala ubushimane. Sengase ngikulandela umude phansi lomhlumane. Ibize yagoba mwene, ibize yagoba mwene. Akunentombi yadlala abafana. Sacela ikheli ngiyocela kumama. Nginika i-address ngiyocela kubaba wakho. Akunentombi yadlala abafana. Sacela ikheli ngiyocela kumama. Nginika i-address ngiyocela kubaba wakho.
Qala nokubona ma, qala nokubona ma. Uthando luvuthamalanga bangazi ukuthi ngenze njani. It's fireworks, 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 fireworks. It's fireworks, 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 fireworks.
Oh, angling and do.
It's fireworks, 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 fireworks.
Oh, it's fireworks.
It's fireworks, 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 fireworks.
Ngicwele ngale energy.
Oh yeah.
Uglow ngathi LED.
Oh oh.
Dali une remedy. Ngiyababona abanye personality yakhe kwenza kube easy. I-ex yakho shall rest in peace. Dali wenzani kimi? Ngoba mina ngiyazilefini. Ngithi wenzani kimi?
Oh, no, no,
ngoba mina ngiyazile feeling.
Wethu no, no, why?
Dale, dale, dale.
Qala nokubona ma, qala nokubona ma. Uthando luvuthamalanga bangazi ukuthi ngenze njani.
Angilwazi ezaleni.